tafadhali misozi itaza kugabo hasabani nzuzi naza shora pamuka zihurise nyesho liza surizwa kukosala siburi ndimbo liza nduru mutima nakufite fitumure ngezi unyeke imigambi yawe mumene nibangubwire umugisha unyibuke ijisho ryawe niriho ibihe n'ibihe ineza yawe Chosaba tukumane niba mugiye umugisha hazabi misozi itaza kugwaho hazaba ninzuzi naza shobora kwa Sengesho Iza sumizwa Kukosala Siburi nimbo Iza nuru mutima Nagufise Vitumure Imigambi yawe mumenye niba mugiye umugisha unyibuke ijisho ryawe niriho ibihe n'ibihe Uwavuri mbura wenda baza huuka na umekuru kuto abo dusangiye umurimo ubahembuye uwagasangiye yuzuye atuborohese abo dusangiye umurimo ubahembuye uwagasangiye yuzuye wibuka amagambo meza sabina
abo
abanyishimira kandi abanzi banjye nabo ubahe kukumenya ubagasangire ku muzuro ubavubirimbura wenda bazahu sangiye umurimo ubahembuye ubagasangire yuzuye atuborohese abo dusangiye
Umagambo
yawe mukiza tugumane. yanjye mu magambo y'inyuma yawe mukiza tugumane niba nkugirire umugisha unyibuke ijisho ryawe
Show your